love or hurt for you. Do you know the love I have for you? Ngithande ngathi angiphili kahle, phili kahle ntombi. Ngithande ngathi angiphili kahle, angiphili kahle ntombi. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe wejabulela, bulela ngithande ngikunika lona. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe wejabulela, bulela ngithande ngikunika lona. Kodwa uthando mahala impela ngibhizi ngizo sakho isikhathi sakho pheka uhlala ungikhumbula noma ingagcwala le mifula ngizoyiwela ngeke ngisabuke emuwe hawu noma ngabe uthukela thukela mina ngisabuyongibona sengikhuhla phela uthule dalwami awudalwa me namhlanje uthole itype yakho wena dale wamele if you just bend we post you to your iPhone na yimi ilola hlobo luthandazela njalo yimi phela uthule dalwa me awudalwa me namhlanje uthole itype yakho wena dale wamele no I'm on a flower for you. Ngithande ngathi angiphili kahle, angiphili kahle ntombi. Are you okay?